Popokas,
Untouchable
Easy Baby, na kale kale ni ya papa.
Exclusive Ish. From deadhitspromos.com.
I never knew she gon' leave me like this. I never knew she gon' do me like that. I never knew she gon' leave me like this. I never knew.
Kapali ya mati love ninaone kama teka sini naone ma quality nijuse kushimika kotika kabunda kale kale za choka nize sipachika nafuta konga chilemba my number one inanipinda mkila namba fulu foka mba ni wachamba anantende ne thoti homu kia mfbala bala tezo yenda mashoku ya first love what first sight soka ya ex ni mwai kulisome tui kukumanya kwa long before overlinkaling tunati nikambaula kuwaya vama darling chate sana vele mushe nilikubedi neze che within it amba amuleta sugar daddy ni mwaiche ok many will be many ni no more to be breaking ni mutendele kusoba gane zeni mumache
I never knew you. She gon' leave me like this. I never knew.
Kutazula kusila booty depressi ni kufomekeza chabeva chitika ni mawana someone who trusted ni zeli fighter ni memories made ni na mairo ni katali ya kala ilesi kuli ex ni history maone kedwa luwa napa liluwa ya sikuwa isu ni kumwalila apa analila mpawi at the same time ya liwangani motivation uyo dati akufutani mulekeni ni koti waking up wewesa ni kumatimo ni sizose za gote ni apa iwe ni tube zone so na chiva basi kupaira na mova nisema soja mepi kwenze chekwa lesha tomorrow ni za nyamuka monga ni kazuwa experience ready we vipasa ukapuwa
I never knew she gon' leave me like this. I never knew
downloading from zhitspromos.com.